Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza inshuti mu duteze amatwi, ubu ni saa 11 n'igice zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Dutangiye ibiganiro byacu byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse aho muri hose, muri kumwe na Edi Rwema. Uyu munsi ni ku cyumweru mu kanya gato, turatangira tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo. Nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda kiza kugeza isaa 12. Guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Mbere y'ibyo byose ariko, reka tubanze tubagezeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya.
Mwaramutse mwese muduteze amatwi amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Intambara yadutse mu ndwi iheze mu gihugu cya Sudani y'ubumanuko yatumye icegera cy'umukuru w'igihugu Riek Machar ahunga ava mu gisagara cya Juba, gushika ubu akaba atawuzi irengero ryiwe. President Salva Kiir yari yatanze ikiringo cyo gushika kuri wa gatandatu kugira Riek Machar abe yagarutse mu gihugu, ariko Riek Machar akaba atumviye iryo tegeko rya President Kiir. Umuvugizi umwe mu migwi y'abagwanyi akaba yatangaje ko byagaragaye ko abatavuga rumwe na leta bafise ingufu, avuga ko uwahora ari umushikiranganji yajejwe ubutare n'agataka Taban Deng Gai asubiriye umumabanga Riek Machar gushika Machar agarutse mu gihugu. Ukutumvikana hagati ya President Salva Kiir n'icegera ciwe Riek Machar kwadutse mu mwaka w'2013 inyuma yaho Sudani y'ubumanuko yikukiye. President Kiir akagiriza Machar ko yashatse gutembagaza intwaro yiwe. Iyo ntambara yahitanye abanyasudani w'ubumanuko bashika ku 10,000, yangaza abandi barenga miliyoni 2, isiga igihugu mu bukene bwinshi. Amasezerano yasinywe mu mwaka w'2015 yatumye iyo migwi yompi ishira ibigwanisho hasi. Mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka barashira hamwe bagira leta imwe. President Kiir n'icegera ciwe Riek Machar basabwa gushira hamwe imigwi yabo y'abagwanyi bakagira igisirikare kimwe. Leta ya Kiisilamu yemanze igitero cyabaye kuri wa gatandatu mu gisagara cya Kabul muri Afghanistan. Icyo gitero cyahitanye abantu bashika kuri 80 bapfuye, abandi bashika ku 231 barakomereka. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati yatangaje ko icyo gitero cyabereye ahari ko habera imyiyerekano mu mutekano, aho umukamikaze yatusotoye abari muri yo acaturitse ikibombe kikaba nabo nyene cyamuhitanye. Uyundi akaba yaciye araswa n'abari bacungereye umutekano muri iyo myiyerekano. Imigwi ijejwe agateka kazi na muntu ituma urutoke igihugu cya Iran ko yinjije abantu mu bagwanyi ibakuye makambi y'impunzi z'abanyafuganistani, igaheza ikabatuma muri Siriya kugwanya abasirikare ba leta. President Ashraf Ghani wa Afghanistani yateye ivyatsi ubwo bwicanyi bw'abiyahuzi, avuga kandi ko leta yashizeho ingingo z'umutekano kugira bashobore gukingira abari mu myiyerekano. Yongeye kandi ashinga umunsi w'ikigandaro mu gihugu. Abatari bake bateye ivyatsi ubwo bwicanyi harimwo ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, ishyirahamwe ryirijejwe agateka kazi na muntu Amnesty International, hamwe n'ibiro by'ubuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kabul muri Afghanistan. Umukandida w'abademokrate Hillary Clinton na Tim Kaine yagenywe ngo abe icegera ciwe, baraye bagize ikoraniro rya mbere ryabo rya mbere kuri uyu wa gatandatu muri leta ya Florida mu bumanuko bushyira uburengero bwa Amerika. Hillary Clinton amaze kwerekana abari ngaho uzomubera icegera, yavuze ko wompi uko ari babiri bazokora kugira bagure imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu. Yaneguye ijambo ry'umukandida w'abarepublikani rivuga ko azokubaka impome. Hillary Clinton abwira abari ngaho ko bobo bazokubaka ibiraro kugira bagure imigenderanire n'ayandi makungu. Tim Kaine amaze gufata ijambo yabwiye ikoraniro ryari ngaho ko azokora ibishoboka kugira ahindure ubuzima bwa benshi. Yongeye avuga ko politike yiwe ari nk'iya Hillary Clinton. Ari hamwe Hillary Clinton atsindiye amatora yo mu kwezi kwa 11, Clinton na Kaine bavuze ko bazoheza bakerekana mu kiringo cy'iminsi ijana uko bazoba bagiye gutunganya iby'ubuhungiro muri Amerika ngo akazo bari programa iha ubwenegihugu abanyamahanga. Bavuze kandi ko bazobandanya urugamba rwo kugwanya iterabwoba n'ubugizi bwa nabi bufatiye ku bwicanyi bumaze iminsi muri Amerika. Ubwicanyi bwabereye mu gihugu cy'Ubudage kuri wa gatanu bwakozwe n'umusore w'imyaka 18 yitwa David Ali Sandbole. Uwo musore yarashe abantu aho bakoraniye imbere y'inzu y'uburiro McDonald araheza yica abantu 9 akomeretsa abandi 20 imbere yuko nawe yirasa. Ubutegetsi aho mu Budagi bukaba bwamenyesheje ko uwo musore yarafise ingorane zo mu mutwe zijanye no gukunda kurasa abantu mu kivunga. Igipolisi kimaze gusaka aho yaba ntaco bahasanze kifitaniye isano n'imigwi y'iterabwoba atari igitabo kivuga ku kwica abantu benshi mu kivunga. Ubushikiranganje bw'Ubudagi aje umushikiranganje w'Ubudagi nako ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yatangaje ko bakiriko bariga kumvo zatumye uwo musore agira ubwicanyi nk'ubwo. Uwo musore akaba yakoresheje ubuhinga bwa Facebook akwega abantu kuza gushorera uburiro bwa McDonald's kuri uyo munsi ababwira ko hari igabanurwa ry'ibiciro. Abantu 16 nibo bari mu bitaro bakomeretse harimo n'abana.
Turamushimiye cyane mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC muri aka kanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Kurera umwana bishobora kugereranywa n'urugendo rushishikaje ariko burya rutoroshye. Ni urugendo ababyeyi bagomba gukorana n'abana babo bakabayobora mu nzira y'ubuzima dore ko burya baba bafite byinshi byo kwiga. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro ejo cyo kuri iki cyumweru. Dorwin wabonye Imana ikingura.
Yego naramutse neza cyane kandi nawe ndabona ro. Crisp utangiye utubwira iby'abana n'ababyeyi babo. Nyabuneka yukwicisha abakunzi bacu amatsiko bacire ku mayange ibyo tugiye kuganiraho.
Abakunzi bacu tugiye gutangira urundi ruhererekane rw'ibiganiro bifitanye isano. Ngira ngo abadahwema kudukurikira bumvishe uko twabigenje mu biganiro bine biherutse byavugaga ku makimbirane ashingiye ku muco. Dorwin
Crisp tukiraho kuri ibyo biganiro ukomoje twumvise ko maginga ya hari abavuga ko umuco nyarwanda udakwiye kongerwamo indi mico mva mahanga gusa nanone hari abavuze ko umuco ukura ntacyo bitwaye.
Uyu munsi rero turatangira gukora ku makimbirane aboneka mu muryango by'umwihariko turareba ku burere bw'umwana. Dore ko muri iki gihe habaho gusiganira inshingano zo kurera abana hagati y'umubyeyi w'umugabo ndetse n'umubyeyi w'umugore.
Aha ni cyaje ababyeyi bigira ntibindebe ugasanga buri umwe abwira undi ngo kurikirana abana bawe n'undi nawe akagira atyo. Nyamara iyi ngaruka zije zihera ku bana nuko bigasiga icyasha umuryango.
Bakunzi bacu nibyo tubazaniye gusa mu gaseke nanone tubafite aka kantu.
Nuko bitorashye
Ikinamico nyiramubandi irahabaye gusa turababwira uko tubigenza mu mwanya wayo nyirizina. Radio n'ijwi rya Amerika naho iki ni ikiganiro ejo muri kumva.
Ubaye waracikanywe n'ibiganiro bya ejo byatambutse nyarukira ku rubuga rwacu arirwo www.ejoyoutheecho.org. Reka nizere ko mumeze neza mwese muteze amatwi ijwi rya Amerika mbaha ikaze muri uyu mwanya w'ibitekerezo byanyu mwe mwatwandikiye. Dore ko tumaze iminsi tuganira ku muco nyarwanda ariko by'umwihariko muri iki cyumweru gitambutse twaganiraga ku myambarire y'abajene kuri ubu nahihuriye n'umuco nyarwanda. Reka duhere ku gitekerezo cya Theobald Niyibizi uri mu karere ka Rusizi aho ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ati imyambarire y'iki gihe nihwitse kuko hari ubwo bigora abantu kwicara cyangwa se kunama bitewe n'imyenda yambaye. Gilbertus ati birababaje cyane kubona urubyiruko rugana mu kwambara ubusa kuko imyenda izwi nka deshire yambika ubusa abantu. Naho Kayiranga Eric uri ku Kabeza ati kera nibwo habagaho umuco kuko abantu bambaraga neza. Eric turagushimiye cyane kuri icyo gitekerezo duhaye ariko wenda ubutaha waza duha n'ingero. Undi mukunzi wacu utaratwibwiye yagize ati kwambara ibigezweho ntacyo bitwaye ikibazo ni kwambara ibitaguhesheje agaciro. Naho Yoya ati imyenda ihesha icyubahiro uyambaye niyo myiza. Mwe mwese mudukurikiye twababwira yuko ibitekerezo byanyu bihawe ikaze mu kiganiro ejo. Dukomereje ku butumwa bwa Munyabuhoro Gabi wati uwo muhanga mu mibanire y'abantu yatugaragarije neza yuko imyambarire igira uruhare rukomeye mu mibanire y'abantu ndetse no kwihesha agaciro. Naho Bahati uherereye Kigali aragira ati abasore bubu n'inkumi z'ubu bigana imideri y'imyenda badashishoje. Harebimana Felicien uri ikiziguro mu karere ka Gatsibo ati ndabakunda cyane. Naho ku myambarire hari naho wambaye imyenda runaka agera nawe ubwe ikamutera ipfunwe. Birumvikana ko uwo mwenda ubutabereye umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi. Reka dukomereze ubu butumwa bw'abatwandikiye ku bwa Etienne uri mu karere ka Bugesera ati ikiganiro cyari cyiza cyane kandi ubutaha ndifuza ko mwazadukorera ikiganiro ku guca caguwa. Etienne, icyifuzo cyawe tuzakitaho mu biganiro byacu bitaha. Dusoreshe ku butumwa bw'umukunzi wacu witonze uri Nyabikenye, aho ni mu karere ka Muhanga. Ati imyambarire ya kera yari ishimishije kuko kwambara ukikwiza niwo umuco ubereye abanyarwanda kuva na kera kuri basogokuru. Reka ibitekerezo byanyu mwatwandikiye tubihinira naho ubutaha mu mwanya nk'uyu. Nge na Rishyaka Maurice. Komeje gukurikira ikiganiro ejo, ushobora no kudusangiza ibitekerezo byawe unyuze kuri email yacu ariyo feedbackejo@gmail.com. Ndetse kandi ushobora no kutwandikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Twitter ndetse na Facebook. Hose urahadusanga ugiye ashakira gukandikamo ijambo Ejo Youth Echo mu magambo afatanye.
Uyu mwana yamaze gukura usanga bababyeyi bafatanyije kumuzana ku isi na rwa rukundo bamuhaga bagatangira gusiganira kumuha uburere. Namwe mudukurikiye ngira ngo ibituvuga murabizi cyangwa mujya mubibona hirya no hino mu miryango aho ababyeyi basiganira kwita ku bana babo.
Kisp umuntu ashobora kwibaza, ese bigenda bite kugira ngo ababyeyi basiganiye guha uburere abana babo? Reka twumve ijwi ry'ababyeyi kuri mikoro ya David Itimana mu karere ka Rulindo.
Twese tuzinduka tujya kujajaba dushakisha agafaranga.
Terwa nuko umubyeyi w'umugabo ntaba ari kumwe n'umugore. Umugabo yagera mu rugo ugasanga nawe ari mu kuryana n'umugore.
Abana bakora ibyo bashatse wajya kumukibura nyina ati wivugira umwana.
Bakunzi bacu, izi ni zimwe mu mpamvu zituma ababyeyi basiganira guha uburere abana babo. Gusa nawe udukurikiye ufite uko ubyumva, bityo dusangize igitekerezo cyawe. Mu gihe turi kwakira ubutumwa bwanyu, reka noneho twumve ingaruka urubyiruko ruhura nazo iyo ababyeyi basiganiye kubaha uburere.
Cyane ku bana b'abakobwa ni ugutwara inda zitateganijwe ndetse no gukuramo uburwayi nka sida.
Kugira ngo wa mwana afate uburere buhagije kandi umubyeyi mwe avuga ngo nuwase, ntibiba bigishobotse.
Abana ntago bubaha, nta rukundo bagira, usanga nyine nta burere namba.
Abahungu bata inshingano zo kuba bazaba abagabo ko batangira kuba ibirara, bagatangira kunywa ibiyobyabwenge no kuba ibirara ku musozi no kutizerwa.
Basanga baravuga ngo kiriya nyina nta burere yagihaye.
Dorwin, tumaze kumva bimwe mu bitera ababyeyi gusiganira kurera abana babo, ndetse n'urubyiruko kandi rumaze kudusangiza ingaruka zirugeraho, wowe urabyumva ute?
Ubundi ntekereza ko ubwumvikane ari bwo bushingirwaho kugira ngo iterambere ry'umuryango rigerweho. Gusa n'abakunzi bacu bafite uko babyumva.
Mwese muduteze amatwi, mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefoni ikurikira: 0784 12 82 32, cyangwa se 0728 02 82 32.
Dore ndukomeje ikiganiro. Burya mu buzima umugore n'umugabo baba barakuriyemo usanga buba butandukanye cyane, niyo bamaze kubana bakanibaruka rimwe na rimwe iyo mico ikomeza gutandukana, ubwo byagera kuguha abana uburere ugasanga batabyumva kimwe.
Crispe kandi gusiganira guha umwana uburere bishobora gutuma abura amahitamo agahera mu gihirahiro cy'uwo yumvira mu babyeyi be bombi. Reka dufate urugero ruto kandi rwumvikana. Ubaye uri umwana ugasaba uruhushya rwo kujya gusura bagenzi bawe cyangwa se urungano rwawe, maze papa wawe ati saba uruhushya mama wawe, na mama wawe wamwegera ati saba uruhushya papa wawe, Crispe ari we wakora iki?
Birumvikana ubutanazajya ngenda nturutse nasabye uruhushya.
Bakunzi bacu, ubwo murumva ko iyo bitangiye umwana ava mu rugo ababyeyi batabizi, byose n'ubundi amaherezo y'inzira ni mu nzu. Ubwo ibyo atahana no kubyakiriza yombi, Crispe.
Yes, urakoze cyane kubw'urwo rugero umaze kuduha Doreen. Reka twumve inkuru mugenzi wacu Tabara Pacific yaduteguriye.
Wasangaga bashyurira mama ngo ntufite mukuru wawe ngo ntiyakize, ngo wagiye gukamusabira yo ngo nk'ibikore, ariko mama akavuga ati wabana naba ugomba kubaha mu bushobozi dufitanye.
Ni ubuhamya bw'umwari w'imyaka 28 witwa Nyirabanani Violette.
Ababyeyi banjye twari tubanye, noneho kuko umusaza ubushobozi bwe bumaze gusa nk'aho bugabanutse, noneho wiwa akanyumvisha ngo nimbe ndetse kujya kwiga, musaza wanjye akomeze azashobora kundihira. Mama we akavuga ati wapi timu bushobozi dufite uzajya umuha igice n'undi ajyane igice ku ishuri ariko atari kubyumva neza.
Uku guharirana mu nshingano z'ababyeyi ntizabuze kugira ingaruka kuri Violet, dore ko byamuteye gusubira umwaka kubera ibibazo yabaga arimo ndetse anamara umwaka adakandagira mu ishuri byarabuze gice. Ese Violet, nyuma y'ibyo tubwira uko waje kurangiza amashuri yawe?
Igihe cyizere cyane numvaga n'ubundi nzakomeza nk'iyi. Kuri waruje yaje baravuga ati murahera ku bana bacikije amashuri. Suwate ni ababuze ubushobozi, suwate ni abantu wabo badafite ubushobozi cyangwa se n'abandi bantu ababyeyi babo banze kurihira bafite ubushobozi bamperaho barije bafata. Waruje yaduhaga ibikoresho minerivare numva kwiganzega neza ndangiza.
Uyu mukobwa ngo abo biganaga mu mashuri yisumbuye babonaga ahora yigunze ndetse anacecetse. Uyu ni Uwineza Providence aratubwira uko yari azi Violet biganaga.
Yari umwana nyine ubayeho ukuntu ubona ubabaje rimwe na rimwe akaza nta bikoresho nyine bimwe na bimwe. Noneho wenda nk'ufite bibiri cyangwa ibikoresho birenga akamubwira ati mweho kimwe cy'inyuma rero nyine amaze gutakaza ishuri nibwo twabajije atubwira ati banze kumwishyurira.
Yababwiraga yuko ari iyo mpamvu yatumaga abarya batamwishyurira.
Baramuhahana hagati yabo nk'aho atari uwabo.
Aba bari bombi baragira zimwe mu nama bageza ku babyeyi babo badashaka gufatanya mu bure bahereza abana babo kabone niyo babo badafite ubushobozi buhagije, ko icyambere ari uko babyumvisha abana babo aho kubahanahana nk'aho batabibyariye.
Inshingano ku babyeyi bombi nababwira yuko bakuzuza
igihe umwana ari uwabo ni uwawe nyine kandi umwana afite uburenganzira ku bintu byose.
Dataninde Dorin, kubera kutumvikana kw'ababyeyi, uyu mukobwa Violet yaravukijwe uburenganzira bwo kwiga.
Birumvikana ko atagira ayo mahirwe ngo kwahuje imufashe, ntago aba yarakomeje amashuri ye.
Dorin mu muryango, iyo ababyeyi batavuga rumwe ku guha abana babo uburere, ku mugani w'abo bahanzi, umwana yakwibaza uti data ninde ariko se nanone mama ninde?
Yego rwose, kandi ibyo byashyira umwana mu gihirahiro atazigera avamo byoroshye. Iki ni ikiganiro ejo mukurikiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Bereka twumve uko ababyeyi bakagombye kuba bafatanya mu guburera abana babo aho kubisiganira.
Yego, ni mu kiganiro bagenzi bacu Maxime Rindiro na Hussein Kaitare bagiranye n'ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri umwe mu murenge y'umujyi wa Kigali.
Iyo umugore n'umugabo bagize umubano mwiza, nta kibazo cy'uburere abana bagira, kuko abana nabo bafata umuco batojwe n'ababyeyi babo. Umwana ntabwo yatereranwa wenda ngo ababyeyi bamusiganire. Iyo byabaye urugo byagaragayemo, ababyeyi bombi barasurwa bakaganirizwa kuri icyo kibazo kiba cyagaragaye cy'uburere buke bw'umwana.
Twigeze duhura n'ikibazo kimwe cy'umwana wiga secondaire, aho ababyeyi be batumvaga ko ari inshingano yabo kumufasha kwiga amashuri yisumbuye, ariko ducukumbuye tugasanga ababyeyi bafite ubushobozi twabasabye yuko bamuherekeza mu myigire ye kandi barabyitabiriye. Iyo urebye ni bya bindi twavuze haruguru, ababyeyi bavugaga ko umwana hari yananiranye bamushakira ishuri nawe akumva ko ataryigamo agashaka iryo yifuza, ariko twagerageje kubahuza icyo kibazo kirakemuka. Kimwe cyo iyo twakemuye ikibazo nk'icyo tugiraho tubirikodinga, tubyandika tukamenya umwana wari ufite ikibazo, nyuma y'igihe runaka duhamagara wa mwana tukamubaza niba cya kibazo cyarakemutse. Ikindi kandi nawe ntabwo yongera kugaruka hano, kuko iyo ari kwiga neza bamuha ibyo agomba aba byishimiye, nta kindi cyamugarura hano. Birashoboka yuko ko umuntu yarezwe nawe ariko arera abo yibarutse, ibyo birashoboka rwose. Inama twakumva twaha bumva iki kiganiro nuko twasaba buri ruhande, ni ukuvuga uruhande rw'ababyeyi n'uruhande rw'abana, ko buri wese akwiye guhagarara ku nshingano ze akazubahiriza umubyeyi akamenya uburenganzira bw'umwana harimo uburenganzira bw'ibanze kwiga kubona imyambaro ibiribwa ndetse no kuvuzwa no kurindwa kuba mu muhanda ni inshingano z'umubyeyi gutanga uburere bw'umwana iyo rero hagize umubyeyi uteshuka amategeko arahari urugero nk'umubyeyi wananiwe kwigisha umwana we uwo arabibazwa umwana nawe tukamusaba kubaha ababyeyi akagana ishuri kugira ngo ajijuke yiteze imbere azanateze imbere igihugu cye
reka dushimire uyu ntakirutse imana Elia ku kiganiro yagiranye na bagenzi bacu Crispe twagiye na nyiramubande rero
yego tuzi neza ko abakunzi bacu bari bayitegerezanyije amatsiko kandi menshi gusa abakunzi bacu tugiye kumva gace muheruka kumva ubwiheruka gutambuka kugira ngo butaha dusatangire neza kuduce mutarumva na rimwe
ubushize duheruka Soronga abwira Mbabazi ko adashaka gukundana na Habana Mbabazi ko atashaka kumureka Soronga yakoze iki kurikira ibyabaye muri iki gice
Nizere ko nibura wamuhanuye urabona se aricyo biri gutanga soro urabona Mbabazi yaratangiye kugabanya urukundo agirana na Habana
ndeka sha papier ishano ry'umukobwa ryanze kuva kwizima kugeza naho ryambwiye ngo ryakwemera rikibara
nuko
ariko ntarekane n'uwo mutima we yihebeye
amayina bigeze aho yaba ndumva noneho ntacyo tukiramiye
papier
karame
ariko ndurantse
ndakuze wese
bagira ngo bandushe ubwenge Bari anabana bejo bundi
bivugwa se
navumbuye aho bundi mupanga
uteye ute
noneho nawise se musika
aba
reka tubeshere abana tuvuge ko curuza urumogi muri la butike ye sha niba tamufunga data zaba yarabyayimbuka
niko se soro ibyo bintu urumva twabikora gute ibintu birimo police sha kombitiye
tuzahama kuri police tuyibwire ko aho guhiga abanyurumogi ibyiza ruko basenye ndiri yako Cha mu rwego rwo kwihimura kuri se.
Ehe, ariko niwe uzabivuga.
Ntacyo.
Ehe. Niko byandiye ubwambege. Ntanzu nimwe mu gasantre ka Ruhiza police tinjye muri guhigura umugi.
Yaba batatu we. Hi. Bavuze ngo hari umuntu wafunzwe.
Inde.
Ko witwa abana.
Urabije.
Ate kwa kuruturuza.
Eta.
Ikintu cyamuye umutima. Nuko umukwabo ugikomeje mu bigo by'amashuri.
Amashuri?
Umwambi.
Ndabikubwira se ngo tubivemo kananira ngo ni business za dame. Ubu se ko batanze amabwiriza ko umuntu wese uza amakuru yahana ibiyobyabwenge biri. Ntayatange. Nimumenyekana. Azatarwa muri yombi. Urumva turi twabashyiraga amarenga koko?
Ese ko urumva wigira umwana? Nituvuga ko kwa directeur hariyo. Urumva hazakurikira iki?
Unyihanganire natinze kugaruka kukureba minyo kubera amasomo. Harya wambwiye ko ari umuhungu w'inshuti yawe wagusomye bikakuviramo kurwara. Ariko se minyo kugusoma nibyo byakuviriyemo kubabara mu matako koko? Cyangwa mwararyamanye? Mbwira nta kibazo.
Nyine abijo. Ariko ntuzabivuga ndakwinginze.
Humura.
Yamaze kumusoma maze turyamana.
Yewe.
Arambabaza cyane.
Ihangane minyo, ihangane. Ihangane minyo. Ubwo ko ku mugezi wa nabi waguhohoteye bigeze aho ninde. Ahubwo se yakwemereye iki gituma wemera.
Ndeka Nina yabanje kuma telefone anyemerera no kuzanjyana hanze nyuma akajya ashaka ko turyamana nkanga ageze arambwira ngo bizacamo ariko nibwo nemeye kuryamana nawe ni nawe wari wemeye kuzaduha inkunga muri club ngo dukore defile de mode
mana we ariko se kuki hari abantu batakigira ubumuntu koko minyo iyo ntabwo ari inkuru yo guhishira Ubu se club y'amahoro yacu yabikimaze iki? Maze kumenya ko hari umugezi wa nabi wa gukoreye ibyo bintu koko nkamuyishira.
Oya bi. Oya n'ukuri no bivuga. Wibuke gukora kubwembe.
None se Sheri, koko ngucuruza urumogi muri butike y'iwanyu? Sheri,
wabitangiye ryari ko
baba ntabwo nabikubwira mu byemere gusa wacuruza ikintu utazi
mfambezi
usibye no kurucuruza sindana rubona n'amaso yawe
ngo
mva baruvuga gusa
sheri uri kumbwiza ukuri none se polisi ikaba yaragendeye ku kigukeka ndetse ikanagufata ikakuzana hano ufungi
nanjye sindabyiyumvisha
sheri simbyumva
nagiye kubona mbona polisi irinji hariya muri butike nshururiza bati ni hano hari indiri y'urumogi ubwo ntaragira ikintu na kimwe mbasobanurira bahise banyambika amapingu niko kunzana hano
ariko koko sheri mbumva koko polisi yapfuye kukuzana hano gusa cyangwa hari umuntu wayihaye amakuru
bizi se
ubu se sheri nta n'umuntu ukeka kuko waba ubyihishe inyuma
Ishasoro
ndakumva
urumuhatari kabisa iyo uza kwiga amategeko kwibera umushinjacyaha
bwo gutuma umushinja binyoma aho cya papiya baguhinda ibyera aho maze habana nawe yumva ukuntu impungure zo muri gereza zimwe
ikosoro uzi ko afanda amubwira ngo ukuntu uri iriya botike habana acururizamo ari indiri y'urumogi ukabihagararaho neza neza neza
nibwo mugabo
nanjye nkumva nibyo nakomera rwose ariko rero sorongo ikindi usigaye uri ku gafaranga urwo rufite urw'amafaranga warukuye he
ni njye se wabateye umwaku ngo mugire abakwe badakize iriya ni inkwano
inkwano
babaye bampayeho kimwe cya kabiri da ubwo rero ndi kugenda nshimashimaho duke duke
ngo inkwano
inkwano da
wowe sorongo zari umukobwa ugiye gushyingira hari undi se ahubwo ugira utari imbabazi mwishywa wawe
irya ku nkwano cece
banzanira irindi rwose nimanurire kavumbi
ariko ko mbona usa n'udashaka gukurikirana iby'umuhungu wawe urabona azahera muri gereza koko
ariko guri buwe none se ni wowe nyaho urukafata uhita
ngo nguki
nanjye sinuruhiwe agakomye kose igituma kiraduha ngo baramfashe none ngo ngerekeho ibyiriya ntumva ngo
ntari wowe wabyikururiye se
wabona ririya ngirwe mukobwa we mu nkambi yamushutse birirwa bashamatikanye uriya nta wundi wamushutse ngo rucuruze rwose yari yabona se aho
ariko gihe ikibazo rwose sinkibona kuri uriya mukobwa ahubwo wagira ngo satani yaratugenderereye dore nk'ubu wanze gushaka amafaranga ngo wishyure ibyangijwe n'iriya tiyo wamenye kandi nzandara amaherezo yabyo rwose
maze ungabanyeho amagambo kuzi imitungo yacu kwingana niyo twakongeraho niya bene wacu twese yawe nta nubwo ari amafaranga yavamo rwose nubwo nta kundi nuko iyo amazi yo mu ijuru ihoraho yaturemye none urengwa ngire nte niyo ifite ibishobozi bwose
ese nawe uri hafi hanyu nawe
reka dana nyibere mu mirimo yanjye tuyo ngiyo ngiye kubona mbona
ubuyobozi
bw'ubuyobozi ingabo ya polisi
bazamutse berekeza
sinakubwiye agatsima
yewe bari kwerekeza hano se
niko nyomu ko nubwo bitoroshye
n'igitifu se harimo
nyinawumu ubwo baje hano ubu bantu hari umugabo wanjye kuko nabigenza
ngo ntibaje kumfata abahungu
cyore wabona agatsimbanyi batamujyanye umuhungu we habana ko akomeje kuzira amaherere akaba ajyanywe mu buroko ukuri kuzamenyekana gute ngo afungurwe ubwoba ni bwose kuri mbegeti na gakuru kubera polisi iri gushaka hari umugi hose baritanguranwa babivuge cyangwa bararyuma naho ubutaha kandi ntimuzacikwe
bakunzi bacu twizeye ko ubumwibutse neza uko ikinamico nyiramubande byari byifashe bityo ubutani muzacikwe n'agace gashyashya crispe reka dusoze twibutsa abo twabanye ibyo twaganiriyeho
yego nanjye ntereye akajisho ku isaha mbona iminota yatugendanye gusa twaganiriye ku makimbirane aboneka mu miryango by'umwihariko twarebye ku burere bw'umwana mu muryango dore ko muri iki gihe habaho gusiganira inshingano zo kurera abana hagati y'umubyeyi w'umugabo ndetse n'umubyeyi w'umugore
mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefone ikurikira
0 7 8 4 12 82 32 32 cyangwa se 0 7 8 2 82 32 32.
Ejo.
Kuri mikro muri studio mwabanye nanjye Doreen Ndahumba hamwe na mugenzi wanjye Crispin Mizero. Roger Nigena niwe waruhagarariye iki kiganiro.
Dushimiye abakunzi bacu twabanye by'umwihariko abari kudusangiza ubutumwa bwabo. Naho butaha gahunda za Radio Ijwi rya Amerika zirakomeza.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda batugejejeho ikiganiro ejo. Umwanya ukurikira ni uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha.